bino bye mulaba omwebale mwenna mikwano gyaffe abaagalwa mukolo guwedde kubanga mmwe oyo Katonda alina ogutafa wetusiga yakoze bino bye mulaba omwebale mwenna mikwano gyaffe abaagalwa mukolo guwedde kubanga mmwe Sewanobu wagisi wamwe Mikwano jaffe mwebale nyomu koze chisana Basate na benganda wa mamu kolete Tala mulunji na tunino kwesima Oyo Katonda lino gutafa Wetu siga ya koze bino bye mulaba Omwebale mwena mikwano jaffe abaagalwa mukolo guwedde kubanga mmwe Oyo Katonda lino gutafa wetusiga yakoze bino bye mulaba Omwebale mwena mikwano jaffe abaagalwa mukolo guwedde kubanga mmwe Siga ya konze bino bye mulaba Omwebale mwena mikwano gyaffe abaagalwa mukolo guwedde kubanga mmwe Oyo Katonda lino gutafa wetusiga ya konze bino bye mulaba Omwebale mwena mikwano gyaffe abaagalwa mukolo guwedde Baba, garamu